koroka ayuro baya keney in kharashaad kam la tirga caalamiga uu gaaro rikoorkii 8-daad oo toos ah oo ah 2.4 trillion oo dollar ama 2.2% wax soo saarka guud ahaan adduunka sida uu sheegay macadka caalamiga ee cilmi baarista nabadda ee Stockholm ee Sipri loo soo gaabiyo. Arrintani waxaa dabada ka riixaya dagaalka ka socda Ukraine kaas oo ah kharashaadka miisaaniyadda Yurub ee korokaca, laakiin sidoo kale arrinta xiisadda bariga Aasiya u dhexaysa Mareykanka iyo Shiinaha ee aan xal laga gaarin ayaa sabab u ah, ayuu yiri cilmi baareed Nan Tian oo ka mid ah qorayaasha daraasaddan kaasoo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP. Yurub ayaa 13% ku qarash garaysay ciidamadeeda sanadkii lasoo dhaafay 2022 marka loo eego 12 bilood ee lasoo dhaafay markaas oo sanad ay u buuxsantay duulaankii Ruushku uu ku qaaday waddanka dariska yihiin ee Ukraine. Tirada ayaan diirada saareynin sicir bararka jira, taas oo micnaheedu yahay in kharashaadka rasmiga ahi uu sidoo kale aada u sarreeyo sida ay Sibri sheegtay. Taasi waxay ahayd kororkii ugu xooganaa in ka badan 30 sano. Taa beddelkeedana sicirka dollarka oo joogtaa oo heerkiisa bixinta kharashaadka uu ahaa mid sidiisa 1989 markii uu burburiyey derbigii Berlin. Yurub waxay joogtaa heerkeedii ugu sarreeyey 1990 uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa, tan ayaa yiri. Ukraine oo keliya waxay kordhisay kharashaadkeeda 7 billion ilaa 44 billion oo dollar ama 3 meelood marka la fiiriyo wax soo saarka guud ee waddanka. Dalku waxa uu sidoo kale ka faa'iiday balaayin dollar oo deeq hub ah oo dibadda laga keenay sida Sibri ay sheegtay. Dhinaca kale, Ruushka ayaa lafahantiisa kor u qaaday miisaaniyadda militariga sanadkii lasoo dhaafay 9.2%, sida ay muujinayso cilmi baarista.